Nganizo for Shize
Westside Music Club.
Kibanje minwe date Banyambe wa siyaka Kebaesha Nisali bali wombo na mi Muyo yange.
Why not drink?
Mineba sali baba muko muko wa shangwe mawe nina Kuyo hana muna hae shangwe yo Ulinaya Ulinaya Nyonyari wa kwa vana vama nani marina Bulela 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 Mineba sali baba muko muko wa shangwe mawe nina Kuyo hana muna hae ya pepila niena vana Nisa